Tunu natumwe mitanga ukumbura Ko ahantu tari simbi kumbura Uruko mbivuga nka kuririmbira Wabaye inzozi nziza niroteraga Ibona nkabona wowe Bikunze wakumbaye na muhemba Guhora turi kumwe Niwo mwanya wonyine nifuza Untera ubushagarira Aho uri nkumva niho nshaka kwigumira Ni wowe undyohereza ubuzima Kuno mora hanu mibura Ooh la la, ooh la la Agataye kawe mita mvivura Ooh la la, ooh la la Kuno kuno mora hanu mibura Ooh la la, ooh la la Agataye kawe mita mvivura
Ndoro yawe dishu wa mena sinabura maori yuari tukwa mie Ongunda kubi kubi ngukunda kubi kubi tuwa mukuri kuri ye Ongari umuti mushatu ngora hotu gaora more feelings Mugini luru kumpu ziru saa Mfuri kwa yuru kumpu ziku saa Ndashaka kubikikira mbi cyane mu bateye sabe murakeye bamume Siko tuzahora paradise, paradise, baby boo Siko tuzahora everyday, hey
Ulala, ulala, kundu kunu mora hanu mibura Ooh la la, agataye kawe mita mvivura Ooh la la, ooh la la, kundu kunu mora hanu mibura Ooh la la, ooh la la, agataye kawe mita mvivura